shirkada idan helaysay oo ka bulshada Bardaale oo maalmoogun dareeriya maamulka degmada kulan dadweyne la qaaday shacabka ka dhaqan degmadaasaydi kaasaydi oo loon ku hadalay nabadaynta iyo kaalintiyo madalla bulshada iyo maamulka way basaasaato oo goobro ku hayo odayaalka degmada iyo ana bulshada kula dowheen ilaalinta nabadiyo la shaqeynta maamulka gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Araase iyo la dowahay bulshada degmada Bardaale ee gobolka Bay wayba gudoomiyaha Araase uu isku la dowahay in lagu shaqeeyo nabadda shacabka gacmoon iyo isqoobsadan waan injiye sidan sidii uu ugu shaqeey lahayn amniga iyo horumarka degmada
shirkun oo geekanta naska koy wali ku saabsan yahay dib u heshiisiin dib u heshiisiin nabad wali ati wal ogi walinka baaqay bulshada guud ee degmada Bardaale deegaanka hoos kooyam in ka shaqeeyo nabadda nabad wali ati wal ogi odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada culimada diinka ganacsatada wali la fadhay in dadka midowaan Bardaale oo nabadeed dadyo nabadeed nabad wali ati lan kasta wal ogi oo geegi nabad baan taal iskoolka ulaada ka dhigadaan tirada isin baradeen ma kooyaan masajida ilaahay oo ilaahay ka caabuday marseedo dugsi quraan mal akhriisado marka nabad sidiiba meel nabad ii amni in lahayn la ngeeyka walka waal kormila marka ganacsado marka oo saas loogi in farriin la nasiib wali geek eedun ka dalay dhalinyarada reer Bardaale ku jeedaan oo Facebook dagaalka kaga jiraan ka habadba ku kulal anay walaas isku dhaafalili isku dhaafa walaa walaalada suubi haytaan olkiye walan rada haytaan dhankaas guriga mukeefa ka jartaan umutun oo rafaasan abaar idaal idibaatil daal dhihayt dhinigoona khawaarijtu ku haysat hatin isagoo meel nabadeed roogda mobilka oladan gelidan wal dambe asin aruri hayo walaagi saas iska diloon aakhir isin ilaahay xisaabiya marka wali fadaana gudaha nabadeed in lagu wada shaqeeyo nabadeed naas in lagu le bilidaal maradka nabad ku seesan walaal iska haysta wal yar wal siyaasadeysu siyaasadda dadka wadaas masuuliyiintu ku hay yaka jaran isku dhamaadeen iyon laakiin bulshada inta roogda oo degmada Bardaale ka sugan iyo nabad shangartay hob dheegdan maad la yahay may ku kooyti ma in jeed war roog ganjaal la saaysada ilaa iyo isko masaajiyiinaga la dareera Bardaale oo odayaalka dhaqanka horkahan onu siin ku heraan ii bulshada jaraat in nabad ka baaqo la fadaa nabadaas ilaahay ya sheena kor waan wala fadaana lan kasta tus ilaahay nabad sheena lan kasta afar faatax mar ida ma sidii wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
maalmoogu way badegmada Bardaale ku dareeray kulan wada tashi oo ka saabsan nabadaynta kaasayti oo yo maamulku ku la qaadayeen bulshada iyo qaybo shal duban